Iyi radyo muzanye radyo ijwi d'Amerika ivuye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiye Imana. Ikiganiro cy'umunsi kiragaruka ku bana babayeho bupfubyi kandi bafite ababyeyi, kiribanda kandi kubashaka abavandimwe babo, abo basangiye kwishima bakararana rugunda bagatandukanywa n'amagi. Abo bose ijwi rya Amerika irabaha ijambo, irabaha umwanya kugira ngo baruhuke kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto, bakaba bataguheka kubera kutamenya amarengero yabo. Muri iki kiganiro bamwe muri mwe mwari mumaze iminsi mushaka abavandimwe, mushaka ababyeyi banyu. Nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye, mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse, tudusharaga amasimbi tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro. Nutiyumva urumva uwawe, umva ijwi rya Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicikintegeye. Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu Tony Nsanza baganwa avuye aho yari atuye mu ntara ya Bubanza muri komini ya Gihanda ku ibarabara rya 12 mu Burundi, yabanaga na nyirasenge we uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje kuba ruje nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro agasaro kabura ga Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi, atuye i Kigali mu karere ka Kanyinya kagari ka Nzove mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Byari bisaraje nyine mu Rwanda twarabanaga ku Rutagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nzagutaha musize, nzakongera gusubirayo ndamufata turazanana, tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe? Mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'i Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru n'imirasenge uvukana na se, kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva, kuko muri kovide nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye. Arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati uranye afite nimero zawe? Ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni. Ni umuvandimwe wanjye ubajo. Ndamubwira ati ese kuki ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati nambajije nimero zawe, mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zawe telefoni bayinyibye. Ati naburanye nabo n'ubu.
Ariko se Kamikazi, COVID yaje ejo bundi?
Yaje ejo bundi, urumva yaje ejo bundi. Ariko 2015 nari nashatse ibyangombwa, ngiye kujyayo biba ngombwa ko hatera intambara, ninaba ntigiyeyo.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho, bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha, bigeze aho nyine barashakisha kuri izo nkoranyambaga ntawuriho. Noneho ari n'ukuntu ngo babikoze gufungura Facebook y'uwamutwaye, amakuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero nizaze nuse nshimiye imana z'agasaro kabuze kuko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva agasaro ababuze abana babo bababona nkumva nanjye rwose binteye akantu nkumva mfite agahinda
nyirasenge wa Toni nsanza baganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde
yitwa Joyeuse Espèce
ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye
cyane ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze hari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri Facebook twaragerageje kumubura urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura
yego
nawe kuri WhatsApp ntawe ubaho yitwa Ndayikeje Alain Salvatore
Ndayikeje Alain Salvatore
Alain Salvatore
akaba se wabo wa Toni Nsanzabaganwa kabaza aho aherereye
niwe ufite amakuru afatika
radiyo Ijwi ry'Amerika irumvikana mu Burundi birumvikana naho mu Rwanda no muri Amerika barayumva yaba Joyeuse Espèce niba kuko ari muri Amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe Kamikazi Sandra ushakisha umwana wawe Toni Nsanzabaganwa wambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri 1994
yashutse tariki zirindwi z'ukwa 12 muri 1994 kandi irindi zina bakundaga kumpimba sibyo
yego
ni Dudu ku kazina k'agahimbano ni Dudu
bakwitaga Dudu
urakoze
rero ndagushimye cyane kuba Kwaruje yakurangiye ngo witabaze agasaro kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira imana umwana wawe Nsanzabaganwa Toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro
ni ukuri imana iguha umugisha
urakoze cyane
mu bwitange bwawe imana ikurinde kandi
ngaho umunsi mwiza
sawa urakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
nsengiyumva Aaron yaburanye na mukuru we habyara batuma Abidani baherukana mu mwaka w'1994 bahunga u Rwanda baburanira ahitwa Inkamira mu majyaruguru y'igihugu uwo murumuna we yaje gutaha mu Rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka 2002 nsengiyumva Aaron na mukuru we habyara batuma Abidani ndetse na Ngirimana Zakaria na Mukantagoze Rafaina bavukiye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karungi umurenge wa Tumba akagari ka Murehe
baburanye hagati y'2002 yabanje kuba muri Congo aza kuvayo aza mu Rwanda umusirikare aza gutura muri Congo niho biza kurangira tuburanye Burundi ubwo ni bwo duherukane 2002 niba ariho niba yarapfuye ntabwo tubizi rwose
yari umusirikare mu zihe ngabo
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri 2002 ngira ngo nari muri 2002 noneho muri Congo aza bariyo basiga bakerekeza berekejemo baza kumwe mu kibuga agiye muri Kenya baramuvaye muri Congo cyangwa yarapfuye niyo mpamvu nataha arangije
ni ukuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda
yarasezeye niwe ajya gushakisha ubundi buzima kuko umuryango we wabaga Congo nidamu n'abana babaga n'umuzizi wawe
ubu se baba hehe
ntabwo niyo mpamvu ntabwo nzi aho waba aho waba uri kuba cy'imana ugeze ku bindi bintu biri kongwa intambara ubu icyo gihe tunongera kubaba n'uyu munsi
iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubereye umuvandimwe gito
agerageje gushakisha kugira ngo mama wanjye bose bamuhe buze mbere kugira ngo akane yaraguze karabuze muri Congo ubundi niba
mama wawe we yitwaga nde
mama wanjye bamwita Mukantagoze Rafaina
we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka Congo urakibuka
ntabwo nibuka nabaga mu Rwanda bo bari Congo bagiye bahuye rero niba ariko niba atabaho ntabwo ariko hari abantu igihe batashe ko bavuga aho bamusiye hagati y'amapiyama pisine wa rekare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo mbizi
nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenye irengero rya mukuru wawe habyara batuma
oya abo ni miryango y'ibibaza ihari mu migeze kugira ko bavuganye bayifite kera ni ho mpani mbere zibari bavuganye ko nshyamagazira igihe bambwiraga ko bavuganye igihe ari irari rikuru naho gato yambwira ko yenda kujya muri Kenya
niba habyara batuma kiriho niba kumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika usigaranye amasegonda 30 niki wamubwira amakuru yo mu Rwanda wamubwira nayanye
bo namubwira yuko umuryango w'umukeneye kandi ukiriho mbwira yuko ibyo umubwira nisengiyumva Roni abavuye i Kigali kandi umuryango we utuye muri Karongi ukaba umukeneye kandi na mama niba akiyumva akaba akiriho rwose nazamuhanimiranga akajya akamvuga igitambo ufasha kubyo yazataha akamenya ko
Aaron Sengiyumva ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ukomeze utegereze wizeye Imana nibishaka mukuru wawe habyara batuma Abidani azaboneka agira amahoro
Agasaro kaburaga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane mukamuna na Patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye nyina na se bari bitabye Imana mbere yaho gato abari basigaye babarera nabo bicirwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe Burayi yahawe umuryango washakaga umwana mukamuna na Patience ari mu karere ka Gasabo kagari ka Kamatamu umurenge wa Jabana umudugudu wa Murehe yaramaze igihe ashaka kuvugisha Agasaro kaburaga
twari dutuye Kanombe mbere y'94 mama wacu aza kwitaba Imana kuko niwe waturereraga yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama adusigaranye imiryango ya ngombwa kuko ari inama iratugabagabana wasigarana Rosa nanjye njakorerwa mu wundi muryango nabandi bavandimwe bajya nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero Jenoside yarinze iba ntarongera guhura na Rose nyuma Jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri Jenoside naje kumenya ko Rose yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma 94 ariko ashaka kuba ataragiye 94 ahubwo yaragiye mbere 94 igihumbi kimwe 1992
akaba yarajyanywe n'uwuhe muryango se
ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi
uwo mubikira yitwaga nde
uwicya ntabwo arigeze amenya amazina ye ko ngo Rose yigaga muri Ecole Belge ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'Ubusuwisi bikaba impamvu binshanga baza amakuru ye barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga
abo ni bande
umuryango witwa Kagaba yari atuye Kanombe Kagaba Regisi ubwo ni Alex nuko bamwita Alex nyine wari ufite umudamu witwa Perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo apfuye 94
nabo bitabye Imana
muri 94 bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana
none sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande
hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Charlotte nyina ye nabashije kugirira nimero akaba na Kagaba Charlotte uba mu gihugu cya Amerika
yego
hakaba na Kagaba Assumpta na Kagaba Chantal abo nibo bana nabashije kumenya amazina yabo
washoboye kuvugana nabo
uwo nabashije kuvugana nani Kagaba Charlotte nayo mfite nimero ya telefone ariko nta makuru yampaye yaransuzugwe nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru ubwo 2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15 biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba Kagaba Charlotte aho yakoraga muri Benel mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye makuru nanjye baranyimye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva binteye imbaraga ndavuga nti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venus nshimiye Imana yamfasha nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa Mutanguha Brigitte yabashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu umvaga nisanzuyeho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye ahubwo agiye ndi umusazi ibyo ndi kwiruka nyuma bambwira ko yapfuye ntagomba no kumukurikirana nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira nibwo yari yanyohereje nimero zawe ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko agiye mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite ndavuga nti uko biri kose Imana nibishaka tuzahura nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye
yego nagushatse kugira ngo tuganire kugira ngo nkumve patience nagira ngo mbwire Rosa uw'amahoro ajya kwa nyina wabo yarafite imyaka ingahe
mu by'ukuri ntabwo nzi imyaka yarafite kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga
none se muri 94 wowe wari ufite imyaka ingahe
94 nari mfite imyaka 7
none se mbarufite imyaka 7 agukurikira tugereranije akaba yarafite imyaka 5 niba wibuka muri 94 yarafite imyaka ingahe
twatandukanye mfite nk'imyaka 4 urumva ko nari nkiri muto ntago namenye ngo yarafite imyaka ingahe gusa mama apfa nyine uwo mama wacu twarabanaga I Kanombe byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze nuko nyuma ariko nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa Kagaba akagera ubwo atangwa
birimo biragenda bisobanuka rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa Kagaba ku buryo ariho yavuye ajya I Burayi
nuwo mama wacu barajyanye kwitwaga Mukakirenga Specials yaba we na mama wacu babanaga aho kwa Kagaba
na mama wanyu nawe yabaga kwa Kagabo
yego ni naho yaguye n'ubundi twese twatandukanye gutyo Rosa dutandukana gutyo n'abandi bavandi mwanjye turatandukana nyine cyo kuraharokotse mukuru wanjye gusa nanjye n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho we naje kumenya amakuru ko nawe yitabye Imana ariko yitabye Imana mbere ya 94
ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe wa mahoro Rosa kwa Kagaba ntago washoboye kuyaguha
ntago babashije kuyampa n'ukuri
ukabona ko batabishakaga
umukuru wanjye yagiye kwirebera Kagaba nawe barayamwima mbona ari uko batabishaka baba batumefiye nyine hano uko abona ntagikurikirana njye niko mbifata sinzi niba ari ukubatekerereza
abo batekerereza ibyo aribyo byose abana b'abanyarwanda aho bari hose tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari niyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarere tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko kubera ko u Rwanda rwari rufite amategeko agenga umwana n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe mu wundi muryango ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu nkiko ubundi urukiko rw'ibanze rwaho umwana ari niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye uburenganzira ibyo nibiteganywa n'amategeko icyo nakubwira muri kano kanya patience mu kamunana no kugushimira umuhate n'urukundo ufite muri muna wawe no kuba utarashitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza ariko igihe nikigera nzavugana n'agasaro kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo muna wawe w'amahoro Rosa ndakwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo kimwe n'utundi dusaro twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo
ni ukuri nakwishima nawe akagira uburenganzira bwo kumenya ko afite umuryango ukiriho nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho ni ukuri byanezeza kandi Imana ijye ikomeza ikwambika imbaraga ni ukuri
urakoze cyane ndagushimiye
twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho uwa mahoro aherereye. Byabaye ngombwa ko dusubira mu Busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza. Tubona umuntu wahabyukiye wahakuriye yitwa Rosa Nkezabera. Kazi neza ku ijwi rya Amerika. None umaze kumva makuru duhawe na Mukamuna na Patience ushaka murumuna we avuga ko yitwa Rosa Uwamahoro wavukiye mu Busanza akaza kuhava akiri mutoya, uwo Mukamuna na uramuzi waramwumvise? Birumvikana ko umwana mutoya ariko se umubyara avuga ko yitwa Gakwenzire Stefano wabumuzi?
Mukamuna nawe nago muzi ariko avuga ko ari senda muzi ko yari umuturanyi wacu.
Yego.
Ariko mu bana ba Gakwenzire Mukamuna nabwo ari muzi.
Yego.
Yari afite abana batanu harimo Agoyire, Gaspari, Mukakirenga, Ukombe na Karori. Abo akaba rero aribo bana ba Gakwenzire akaba yashakanye na Koreta. Ubwo rero Mukamuna na sinzi umubyeyi w'umubyara uwo ari we.
None se uwo mwana uvugwa wa Mahoro Rosa uvugwa ko yarerewe kwa Kagaba, hari icyo waba waramumenyeho?
Umwana wajya kujya kwa Kagaba sinibuka amazina yo, sinarinzi ko yitwa kubera ko ubwo mama we ariwe Mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa Kagaba, cyangwa natwe tukajya kwa Kagaba tukamusangayo, cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona. Nukuvuga ko Mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana Rosa. Mukakirenga akaba yarakoraga kwa Kagaba, ariko agakora kwa Kagaba ataha iwabo agatahana na n'uwo mwana we, kuko ntabwo wavuga ko yabaye kwa Kagaba n'umwana. Oya, yakoraga atahayo, ataha iwabo mbere. Mukakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije kumungo kumwadotisha iburayi, nuko byagenze.
Uwo mwana wagiye iburayi akaba ari uwa Mukakirenga.
Uwa Mukakirenga.
Amakuru y'uko Mukakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe, ayo makuru warayamenye?
Naramenye niko byagenze, yitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo kwa Kagaba.
Uwa Mahoro ashakirwa ababyeyi iburayi, ayo makuru nk'abaturanyi mwara yamenye?
Twara yamenye, ariko kuko njyewe sinari nyiba mu rugo, narashatse nasaga mu rugo ngasanga ababambwira ko uwo mwana yashobora kuba yagiye iburayi, ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba. Abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba, umwe mu bana ba Kagaba.
Madame Rosa Nkezabera, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake agasaro Kaburaga Rosa wa Mahoro, tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro. Rwose ndagushimiye cyane.
Yee, murakoze Venusi. Ubwo nange ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha Rosa akabasha kuboneka.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iki ni kiganiro agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo ko bavuka bagakura, ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho cyangwa se ngo babwirwe kiriho bibaza impamvu bavukiye kugerwaho impaka aho gukura bisanzuye. Mwumvise inkuru ya Nadine Ingabire utuye i Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'ijwi rya Amerika ashakisha se wamubyaye. Ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga.
Ndagira ngo nange mufashe gushaka agasaro kanjye nabuze.
Ako gasaro kawe ni kitwa nje ni nakahe?
gatuno kanje rero dafite ama ibintu byinshi nabimenye nanjye jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi
yego
nyuma ya jenoside rero bambwira ko mfite papa bambwira n'izina rimwe simuzi bambaye izina ryitwa Veneragosta
bakubwiye ko yakoraga iki
ndambwiye ko ngo yakoraga muri detel imbere ya jenoside hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'abafaransa urumva ntabwo ari mama ko bambaye hanze
yego
hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri ecoberge i Kigali imbere ya jenoside ariko yitwaga Ali bari batuye ku Gitega hanyuma jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize ni uko yapfuye yaje kutumbwira ngo bashobora kuba barakwiye i Burundi bakaba barashyikiririye muri Canada cyangwa mu Bufaransa kuko ntabwo abizi nasubiyeyo banyereka ahantu bari basuye usanga barahagurishije mu dosiye imwe ntashobora kuvuga izina rye kubera umutekano niba mbashaka ndagira ngo mushimire ko yambyaye hanyuma bifuza no kuzabambika ikamba rya kibyeyinge ushingizo ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda ikindi ndagira ndabimenyeshe ko ndumwe mu mitungo yabo ntibazagire ngo ntankeneye ubutunzi kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva
nzagukinikira komera Nadine ndakumva ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite
muri jenoside hanyuma hari nagerageze kujya mbaza bakumbwira ntabwo bazi naho twatinda hano ntabwo babizi ubwo rero inashyize byabaga imbere ndabizi ko ndamubona no gushimisha imana niyo izamfasha hamwe namwe murakoze
nayumvise amarira y'urukundo ya Nadine Ingabire ushaka papa we atigeze amenya mwabaye benshi mwamwumvise mukamugirira impuhwe mukifuza gufatanya n'ijwi rya Amerika ngo tumubonere agasaro kaburaga waduhamagaye wa mbere ni Mustafa nkurikiye inka atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane
nawe wumva ikiganiro agasaro kaburaga uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze ako gasaro warakabonye
narakabonye numvise amaganya y'umwana ngerageza kugira numvaga mbabaje ku mutima kubera ko nabagano mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri deferi hari abantu bakoraga muri deferi batuziranye harimo mama wacu witwa Jane ni umukobwa
yego
ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindihebura
Venerant
yeah.
Yakoraga kahe kazi muri Beseri
yari chef wa departement ya Echange
waba uzi igihugu yaba herereyemo magingo ya
bo kugeza nagerageze kubaza abandi bantu baba muzi bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa niyo makuru nabashe nanjye kumenya
ayo ngayo arahagije Mustafa nkurikiye inka rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo udufashe natwe dushobore gufasha Nadine Ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we byibuze tumenye irindi zina asigaye no kuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba aherereye ariko mbere yo kugenda nagira ngo nkubaze nkurikiye inka ukunda kumva ijwi ry'Amerika kenshi
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
biranshimishije cyane kumenya ko uri umwe mu mamiliyoni yabumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga buri cyumweru nabisezeranije Nadine Ingabire kuzakura uko nshoboye kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we yaba mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu yaba kiriho cyangwa se atakiriho nawe ndagushimiye umusanzu wawe gira amahoro
urakoze cyane nawe
Agasaro Kaburaga
nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na Nadine Ingabire kimwe nayo mwampaye mwebwe mwese mu bajuru bya Amerika mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u Rwanda tubafate mu mugongo nashakiye mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika ndetse no mu Rwanda no mu Burundi amakuru namenye ngiye kuyabagezaho ariko ndifuza kubanza kuyabwira Nadine Nadine Ingabire kazi neza ku rwego rwa Amerika.
Murakoze.
Twaravuganye mu cyumweru gishize turaganira umubwira amakuru y'umubyeyi wawe washakishaga wabuze izina rimwe gusa umubwira ko yitwa Venera nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi namenye wari we yitwa Sindihebura Venera. Iryo zina ryo niryo rye ikindi namenye nuko nkuko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR yahavuye yagera no mu Burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa Bankub. Nadine uri wenyine aho ngaho mu rugo?
Yego
uri mfubyi turi kumwe ngiye kuguha amakuru yandi namenye ni ikintu kihora kinkomerere iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye namubonye mbivuga nsamaye nishimye ntaraka ariko iyo ntamubonye biramvuna birangora nagira ngo unyemerere nkubwira inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye Imana hashize amezi atanu. Ndagukomeza ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi. Wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we wari uzi gusa ku izina rya Veneranda nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu Burundi niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya nawe ndamwihanganishije ugahasigaye Imana nibishaka muzabonana yaba yarakuzi.
Yego nakubwiye amakuru kuko barabasoranye ndagusanga koregeza kubasura.
Yego
hanyuma akenshi akaba ari we tuba turi kumwe akankinisha akandeka akanjyana ku kazi hari n'igihe kabaga turi mu rugo akaba yanjyana kuri aeroport kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse ibyo biryo byakundaga kuzana na Air France cyangwa Sabena ku wa gatandatu. Ubwo rero nagiye ndibuka nari mutoya mfite nk'imyaka itanu nko hagati y'itanu n'itandatu ko twari abaturanyi ashobora kuba yibuka.
Mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye uwo mugambi uracyawufite?
Ndawufite cyane rwose kandi ndizera ko inani zashyigikira nkabasha kubabona ndagakunda kandi aho ndabakomeje. Ikindi mbasabye ni niba bafitekera papa urazayimirije kandi nara nibishaka kugira kuzabona maso ku maso ko ndabyifuza cyane.
Ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe na ibonye ndayifite nzayikoherereza. Ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye. Ni umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya atuye mu Bubiligi ntago yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu gushaka ushaka papa wawe Nadine Ingabire unyemere nongere ngukomeze nkwihanganishe igira amahoro
ndakoze cyane ndabashimiye ni nari tanze n'umuntu w'umugisha n'akoze ibintu bitapfa gukorwa n'umuntu wari wowe kuko nange byagera n'ukuri ntabwo nari kubishobora naho mwanyu zigiye ntabwo nari kuhagera ariko ndashimiye ko Imana yagiye imbere kandi ikaba mu ntagisiye murakoze cyane Imana n'umugisha
nongere nshimire abafashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa Nadine Ingabire abari i Dubai abari muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maine na Tennessee abari mu Bubiligi abari mu Bufaransa mu Rwanda no mu Burundi ndetse nawe wabyutse uhamagara agasaro ka Buraga uyu munsi ukaba uri mu Bugarama na bagenzi bawe mugerageza kwishima guhana ineza nawe umusezeraho bagiye mu butumwa natuhana ku rwego rya Amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu mwishimirwe benshi mubateze amatwi ikiganiro agasaro kaburaga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'Imana zimenywa nayo gusa tekereza umwana w'imyaka 13 afashe urugendo wenyine akava muri Kongo agataha mu Rwanda akijyana mu kigo cy'imfubyi akakiranwa urugwiro akaregwa agakundwa n'abakagira urukundo akamenya imfubyi zidafite kivurira ntizirare ubundi akazijyana avuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi umwe muri abo bana b'intwari yitwa uri mu benshi Samuel ararangisha umuvandimwe we Thomas abana bakize baburaniye mu nkambi ya Mugunga hashize imyaka 25 atuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge umudugudu wa Ntunga
ndarangisha mukuru wanjye ite abana bakize Thomas bahunze 94 tujya muri Kongo mu rugo twari abantu 8 abantu 8 abantu bakize twaramubuze tumuja muri Kongo twaba yaratuye mu nkambi ya Mugunga natwe no twe twatuye tuza kuva i Mugunga tujya i Gatare inambariza kubera i Gatare tugaruka i Mugunga dusanga uwo mukuru wacu abantu bakize Thomas harundi mugabo waje kumufata aramutwara amubwira ko bajya agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu Rwanda tugaruka mu Rwanda abana bakize tutongeye kumubona ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga i Gisenyi watubwiye ko yamubonye i Goma akambwira ko ngo ndamutse mbonye pase yo kunyambutsa i Goma yajya n'akazamunyereka ariko muri icyo gihe yabimbwiraga hari mu gihe cya Kongo abanyarwanda tutumvikana bageraga yo bakaba bakwica ndabona nzashaka ikindi gihe ari nabwo hinjiragamo ibintu bya coronavirus uwo muntu tuburana uko nguko nawe wasinzi n'ahantu atuye niyo mpamaga nimero ntabwo numva ntabwo icamo
ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize Thomas ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa Goma
yego niko mbitekereza ko ariko babimbwiye n'uwo kuko yajyanye na mukuru wanjye kwa mama wacu bitaga Minani
akaba abuzwa n'iki gutaha mu Rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye
uwo umugabo wamujyanye bamwitaga Kamiri
yego
yamubwiye ko yamukoye ko uwo mugabo abana bakize Thomas niwe muhungu nkurikira mu rugo yari mutoya nawe kuko mu rugo tujya tucura nawe imyaka 2 yamujyanye amubwira ko ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore bakabica ari nabwo yamujyanaga amubwira ngo abereke indi nzira bacamo bagenda bagiye kurabizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye kubijyanye n'inkotanyi kana tariko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha shobora ko ariyo mpamvu wenda tuma adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda bayumva
muri 94 abantu bakize rafite imyaka ingahe mbwiye ko mu rushanya imyaka ibiri ubu ufite imyaka ingahe
ubu njye mfite imyaka 34
yego
abantu bakize rafite ubwo n'ubuhanga afite nka 37
mfata kano kanya hano ku ijwi ry'Amerika ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu uraho ngaho mu Rwanda kugira ngo akunze niba afite n'ikimubuza kiveho akunze nka murumuna we yumva ko umushaka kandi umushakira neza
nukuri abantu bakize uri umwana wo mu rugo abo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari turabahungu bane mu rugo n'abakobwa bane hafi yamo abakobwa babiri asigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu n'uwo abantu bakize twakuze ariko mu Rwanda ni amahoro turatekanye turifuza kukongera kukubona ukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye dore ko twese twanashatse utazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho sibyo kumva amakuru yawe gusa batubwira ko uri Goma tuba tutahazi hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yahita amenya ko ari twebwe
iyo ndirimbo ni iyihe
twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane dufite abakobwa iwacu ni bane kipapa abana ngagi na mubenshi gahutu teteri nirere nagwiza
iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza kandi abantu bakize Thomas niba akumva niba yumva ijwi rya Amerika aho ari hakurya aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azumva iyo ndirimbo amenye yuko wowe Samuel uri mu benshi n'umuryango wose mu mwifuza nongere ngushimire kuba warategereje ku gihe kigerage igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe ndagushimiye cyane kandi mpifurije umunsi mwiza
urakoze cyane witeka bongere
urakoze nawe umunsi mwiza Samuel ihangane
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
nyina w'umuntu Joli atuye I Kigali mu karere ka Nyarugenge akagari ka Mataba umudugudu wa Burema arashakisha mukuru we
mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu isi rya Amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kahuze nanjye ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
ubundi twatandukaniye ku gikongo
yitwa gande
noneho yitwaga Donata Mukanshuti
byagenze gute mutandukana
yari amaze gushaka umugabo ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye ubwo rero intambara isa naho icogoye twebwe turahunguka turataha igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka tukibuye abantu batubwira ngo niho baba ubwo ni ko turumva niho kwa sebuka bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari igihe hari igihe rero higeze kubina intambara mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda umugabo we yaragarukaga wenyine aratumubaje twese ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye
none se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo nta nahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu
ekara kubwiye ngo nta bya ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yarayazi
mbere mwakomokaga he mu Rwanda mwaburaniye ku Gikongoro ariko si ntumwakomokaga
twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo aha hoze ari komine Kiguma
yego
segiteri impanga serire Nyamazi
none nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Kongo ukomokaho ikiguma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku Gikongoro muhunga waba yarababwiye ko yaragutswe uyu muvandimwe wawe Jonathan
nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe
Jonathan ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nkingahe
yari mu myaka nka 20 n'umwe
yari ataribaruka nta mwana yari afite
oya bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga
yego
bashakanye mu ntambara turiho duhunga nta mwana bari bakagirana
Jonathan Mukashuti niba kumva magingwa ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye
Mukashuti Jonathan mukuru wanjye ndamukundaga cyane kandi nuba kiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yangaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege Jonathan ubaye ikiriho rwose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho murumuna wawe Nyirangiro wasanga Frost Jonathan tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho bose ubaye ukiriho wabasha gusangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adutangarije uko bimeze nawe twashima cyane
nanjye rero ndagushimiye Fortuna atangira ngira usanga kuba wizeye ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
hashize imyaka 25 mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri bavuye Bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa Kisangani bakoze ibirometero hafi 650 bashigaje ibirometero 7 gusa ngo bagere mu mujyi wa Kisangani baratandukana Emerita Nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we Hategeka Imana bari barahimbye akazina Kacibwa Hategeka Imana yari afite imyaka 13 kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya ari mu kiganiro agasaro kaburaga nabwo bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga
n'umwana twaburanye witwa Hategeka Imana twakundaga kwita Kibwa niwe turimo nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka
Hategeka Imana mwahimbaga Kibwa mwatandukanye mute mwatandukaniye he ryahari ryari
mu 97 twatandukanye ku birometero 7 wenda kugeramo mu mujyi wa Kisangani
byagenze gute kugera ngo mutandukane ko nuva mwari mwagiranye inzira ndende muri kumwe
nyine twaturukanye Bukavu
yego
hanyuma nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine haveho imirwano hanyuma turagenda tugarukira ku birometero birindwi nyine tugira ngo tugere za Kisangani biba ngombwa yuko haba umutekano muke nyine habaho guhunga turatandukana.
Icyo gihe Hategekimana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nk'imyaka 13.
Nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye, yasigaye wenyine?
Nta wundi wo mu muryango basigaranye kuko abo twari turi kumwe nuwo bita mama bebe kandi nawe twaratahanye.
Ko Hategekimana yari akiri mutoya atagira ku myaka 15 yashoboraga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine, wigeze ugerageza kubaza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, hari aho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine?
Aya naho ntaho nagiye kubaza.
Ni ubushake buke cyangwa ni uko ari ukiri mutoya nawe utazi aho wabariza?
Aya ntabwo nari kumenya aho nabariza.
Mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha, nta n'umwe wagarutse mu Rwanda waba warakubwiye ko yamurabutswe?
Aya nta wigeze ambwira, ahubwo nta n'uwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza, sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye ashobore kuba we yarapfuye.
Muhunga nta bantu wabonaga yisanga aho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo?
Oya, abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo, we turabonana kenshi ntabwo nyine yigeze amubona. Hanyuma abandi bo abandi nabo ntabwo abo twabashije kubonana ntabwo bigeze bamubona, n'abari bari Butare ariko ntabwo bigeze babonana kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana.
Niba Hategekimana akumva wambwiye ko mwari mwaramuhaye akazi na ka kabyiniriro ka Kibwa, niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nkamushikiwe?
Namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha nyine akaza agataha kuko n'umuvandimwe witwa Nizeyimana nawe twakundaga kumwita Kibwa ubwo yari Kibwa gikuru.
Yego.
Niba nyine tukamushishikariza ko yataha, tukamubwira ko n'uwo bitaga Bebe ari we wari mushikiwe nawe ko ahari nyine akaza agasanga abavandimwe.
Yego, ndizera yuko Hategekimana niba akiriho yakumvise, yumvise urukundo mufitiye, yumvise ineza umuhamagarira gusanga. Nongere ngushimire cyane Emerita Nsengiyumva kuba wizeye ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Agira amahoro.
Yego, namva ko
Agasaro Kaburaga.
Inosa hari ya mbere yararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'1994 atuye muri Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Kagarama.
Umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa Tuyisenge Jean Pierre Claver, twari dutuye mu Kinigi mu Ruhengeri. Yagiye muri 1994 igihe abantu bahungaga bajya muri Congo, yigaga kuri STB Busogo, yari arangije muri construction. Amakuru ya nyuma duheruka, umuntu yatubwiye ko yamubonye berekeye muri za Congo Brazzaville. Amakuru duheruka.
Ayo makuru umuntu yabahaye mu wuhe mwaka? Ni hafi aha.
Uwayaduhaye muri 2015, ariko nawe atari sire kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa.
Yabonye ari umuntu basa, ntabwo azi neza nimba yarabonye
we nyirubwite.
Hari ubwo wigeze ugerageza gushakira aho muri Congo Brazzaville ngo ubaze abajyayo cyangwa bavayo babaze nimba barigeze bamuca iryera?
Ntabwo nagiye mpura nabo, ubungubu ni ubwa mbere ngerageje kumushakisha.
Uvuze ko yize kubaka, byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se ni uko gusa yagiye kubyiga? Ndashaka ndabikubaza kubera ko n'ubu wasanga yenda agikora umurimo wo kubaka abantu bakazamwumva vuba bakamumenya. Ni umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azawuramukiremo?
Icyo gihe yari sekiteri yafashe bitanzwe nkuko abantu bafata amasekiyo muri secondaire mu mwaka wa kane ntabwo yagakozeho uwo mwuga yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha igihugu rero gihita kijya mu ntambara
hanyuma ahunga yahunganye n'abandi bo mu muryango baracyari hakurya baragarutse abandi barihe
umuryango wose wagarukiye Gisenyi Rubavu bagaruka mu rugo abantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa Gisenyi ni nayo mpamvu habaye icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe bavuga ati se yaba akiriho niba akiriho kuko nk'uko ayo makuru ya Congo Brazzaville yakekaga katugerageze ni njye ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikirana
ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu Rwanda avuga ati ndi hano nda mahoro ntimuzahangayike
ntabwo byigeze bibaho ni nayo mpamvu numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye
niba ari muri Congo Brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko ba mubonye ajyayo muri Congo Brazzaville ijwi rya Amerika rirumvikana abantu bari kuri radiyo buri cyumweru bagerageza kumva niba hari umuntu uri i Rwanda ubashakisha niba mukuru wawe akumva muri kano kanya buri gihe nshimishwa no guhakanya abantu kugira ngo babwire abo bavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima ndetse bababwiye n'amakuru yo mu Rwanda nawe rero aka kanyaneka kurenge mubwire icyo wifuza
bo icyo nifuza ni ukumubona niwe twasigaranye nk'umubyeyi kuko 2022 mama yitabye Imana 2012 no na papa yitabye Imana ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye niba akiriho rwose turamukeneye tukeneye inama ze tukeneye kumubona nk'umuvandimwe ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba akiriho cyangwa se ariho
Innocent Habiyambere ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi rya Amerika kugira ngo bwa mbere tugufashe muri imyaka 27 ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe komera kandi ugira amahoro
murakoze cyane namwe ndabashimiye ku bufasha muhora muha abantu nagiye mbakurikirana kenshi rwose Imana ibahe umugisha
urakoze cyane Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro gihe umunezero abawuvukijwe ikiganiro cyo muri bikomere kikabubeza imitima ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye nkike impfubyi zitabarika zatoyemo kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu namwe mwese mugira ubuntu mugatanga mutizigamye mwebwe mwimitse ijwi rya Amerika nk'umutambira wineza ineza mudusabira murakayihorana naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
ukakire ngaje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba baramufashije ku mungo kumwadotisha iburayi no kubyagenze agasaro
amaganya y'umwana ngerageza kugira numvaga mbabaje ku mutima kubera ko n'abagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri DCR hari abantu bakoraga muri DCR twasuzuranye harimo mama wacu witwa Jeanne ni umukobwa ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Simbiyehoje
karabonetse
bifuza no kuzaba mu gikombe cy'ikinyarwanda ushinzwe
niko namenye ko shakira abantu imiryango babuze kuko njye nimbisha ko Rose ariho uwa shakisha nimero za Venus ashimiye Imana yamfashe
nakuye kuri kuruwa ruje nilo bayimpaye ati izi nimero nizaze nose nshimiye Imana za Gasaro Kabuye uko nanjye nkunda kumva Gasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
Yeah, Mary.